Nibyo koko ibyo biganiro byarabaye tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2014. Twatumiwemo nyine na Sanjitio kuko ariho byabereye mu Butaliyani. Ubwo tuganira ku ngingo nyinshi, ariko ikigaragara ni uko nyine twasabwe twese abari babirimo kubifata nk'ibanga. Yego.
Abo mwaganiye, abo mwahuye mu biganiro ni bande?
Ubwo ntabwo nabarondora, ariko ni Communauté Internationale twari twahuye kugira ngo tuyigezeho ibibazo byacu no kugira ngo tuyisabe kudufasha kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda natwe kirangire mu mahoro.
Mu bavugwamo General Byiringiro harimo Mary Robinson uhagarariye ONU mu karere k'ibiyaga bigari, haravugwamo Senateur Rassi Fengold uhagarariye mu buryo bw'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Abo nabo mwarabonanye?
Abo twarabonanye, ariko urebye njye ubwanjye nari nafashe urugendo, ariko ntabwo nashoboye kugerayo kubera impamvu za Kigali nyine zitambitsemo bigatuma ngarukira mu nzira.
Izo mpamvu muvuga za Kigali n'u Rwanda rwanze ko mukomeza urugendo cyangwa?
N'u Rwanda rwanze kubera ko bamfungiye nyine kuba nakora ingendo, ariko mu kugenda bari bampaye uburenganzira nyine ko nagenda Kigali yo kubera ko yicaye ku ntebe iyo hirya muri ONU yabyitambitsemo irabyanga rwose, hanyuma ndigarukira.
N'ubusanzwe General Byiringiro mu byo Leta y'u Rwanda ivuga hari abantu abayobozi b'umutwe wa FDLR ishinja ikeka ibyaha bya jenoside nk'uko mubivuze namwe muvugwamo ku izina rya General Gaston Iyamuremye. Mubona iyi nzira y'ibiganiro mutangiye ubusanzwe n'uko u Rwanda ruhagaze ubu hari icyo bizageraho?
Ibyo ari byo byose iby'u Rwanda ruvuga ngo abajenosideri n'ibindi,
yego,
ibyo bibazo ngira ngo rwagombye kira imbere y'ubucamanza, ubucamanza bukazakora akazi karwo, naho ibyo ni ibintu bya politiki bijyamo kugira ngo nyine ruharabike abantu. Naho ubundi ku byerekeye ibiganiro twe turabishakisha kugira ngo turangize ikibazo cy'u Rwanda mu mahoro, aho kugira ngo twirirwe turwana twicana. Ibyo rwose twarabyanze, niyo mpamvu twafashe umugambi wo gushyira intwaro hasi, hanyuma tugasaba Kigali ko twaganira, ndetse atari twe gusa FDLR ahubwo dufatanyije n'abatavuga rumwe na Kigali aho bari hose, haba mu gihugu imbere haba hanze. Nibyo twifuza. Ubwo rero tugasaba Communauté Internationale ngo idufashemo, kuko mbere na kare kera niko navuga, ubundi Communauté Internationale yari mu ruhande navuga rwa FPR, ariko aho bamariye kubona ko FPR nyine ahubwo ari ingome yica abaturage bayo, ikaba ifite ubutegetsi bw'igitugu idashaka ko hari uwavugana nabo, nta demokarasi ntaki, ndumva Communauté Internationale imaze kubona ukuri ikaba izadufasha nyine kubigeraho.
Mwese General Byiringiro musanga ahari kuba muri umuyobozi wa FDLR ku buryo bw'agateganyo, kandi Leta y'u Rwanda ibakekaho ibyaha bya jenoside, mubona bitabangamira uyu mugambi FDLR ishaka gutangira?
Arega ibyo ni ibinyoma by'i Kigali. Jenosideri si jenosideri, kiko ntigeze nkora ibintu byo kwica uwo ari we wese, ko ndi umwere ijana ku ijana, ibyo binyoma. Ahubwo nyine tugomba guhangana icyo kinyoma kikava muri ruriya Rwanda, ahubwo ukuri kukajya ahagaragara.
General Byiringiro, hari abavuze ko kiriya gikorwa cyo gutangira gushyira intwaro hasi mwayakoze mu minsi ishize ntacyo mu by'ukuri cyagaragaje, kubera ko mwakize hasi intwaro nke cyane urebye nizikekwa ko mwamufite abo bantu mubasubiza kimwe bwe
bantu bamenye ko burya ikintu kigira intangiriro kikagira niherezo twaratangiye ubwo tubyitwa processus turimo tuzayikomeza kugeza igihe bizarangirira ariko natwe mu gihe tubikora nyine tukaba dusaba amahanga kuyadufasha nyine kukumvisha Kagame ko twaganira kuko tuzaba dukize intwaro hasi tudashaka intambara n'abakemera nyine ko twakwicana tukarangiza ikibazo mu mahoro.
General Major Byiringiro, ngarutse gato ku biganiro by'i Roma, mu myanzuro yafashwe i Roma nubwo mutari mwagiye nko mwabivuze, hari icyifuzo cyangwa se umwanzuro watanzwe yuko ibiganiro byakomeza?
Bo, ibyo ntabwo nabimenya neza, ariko ikiri cyo nuko inama natwe tuzifuza kugira ngo dukomeze dutange ikibazo cyacu no kugira ngo tubone abadushyigikira, kuko nyine abantu batabonanye none se bajya bapanga ibintu bate. Izo nama turazifuza kandi tuzajya tunazishakira.
Ndabashimiye cyane ni General Major Gaston, ni General Major Victor Byiringiro, ni umuyobozi ni wa gateganyo w'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite ibirindiro muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.